O cavolo pe. Ay ay ay. Ay ay ay. O cavolo pe.
Tumampela ngempela,
ngempela
usazokwala ngempela, ngishaya amaphanja ngempela. Osendumungazi luzo mafika ufuna abagwali,
bagwali
bo. Zinqaba lemzwani, izwa ngivuka iswani.
Ololo,
wanyuka negazi. Fike nozulu, ondilo leo wakayo zahara. Bese nize bafana zakhala, dala bengiye ngothambo londo.
Ololo,
ngidlala lendu, kumele bale bhekane ngqo. Ikhanda lendoda lingavuza negazi, indoda ingaphuma nebhazi.
Manje mfana uyinyathele emsileni ogawulo phela. Intuku zakho ayifihle kwemqube nogawulo phela. Thine mblaza umfana kasimnqena ogawulo phela.
Ukikala lakho liphuki nogawulo phela.
Ngibathena bafana noma ngahloma ngineshe kuyafana kuhlaba mlonyeni ngibafana bafana noma ngenxina kaqala bexela mangela mathela bezele mina senkwatha mangela ngephethe ngikhala senkwatha nomkhakha mpendula ihlaya sengale bebala nesemali lahla bengithanda mawala afakele umoya manje kuyakanyela ngimbeka umnyama sengahloma izulu emini ngiphuma wazolungaphela mina indoda engathola nesima mina finya isikhathi ngempela mina phela ngashusangaqatha mina mangela
manje mfana uyinyathele emsileni ogawulo phela. Intuku zakho ayifihle kwemqube nogawulo phela. Thine mblaza umfana kasimnqena ogawulo phela.
Ukikala lakho liphuki nogawulo phela.
Ngekhanda ngibambeka imangiphashi nakunini abadweba ngisangigcika imanikhazi umsulu uyabona ngaphakhithwa indlama uma ufuna ukubheka nama uvumelobani kwafumbuka induku emqubeni kwey'phathu 16 mina ngikhulele emakhaya baphatha amabhuku bazela netora amabhomu ushaka ukhule ligqobilayo laba bhasi ngesikili ngibaginqa phansi wogawula ubheke masefika isiqwaa abazela ngenduku besalele phansi bethi bezama ukushaya umshosha phansi ubhifa nengane nje ukumosha isikhathi ukuyihlonipha lokho nje ajona i-pride ifuthi inkosi umdala aphumelobala kuvele ukuthi lesadudulana.
Manje mfana uyinyathele emsileni ogawulo phela.
Intuku zakho ayifihle kwemqube nogawulo phela.
Thine mblaza umfana kasimnqena ogawulo phela.
Ukikala lakho liphuki nogawulo phela.
Oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o